Kitongole, Echa Uganda Communications Commission.
Tired of missing out on your favorite shows and updates from Busoga One Radio? Get the Busoga One Go app now and stay connected 24/7. With the Busoga One Go app, you can listen and watch us live anywhere, anytime. Get the latest updates on news, entertainment, and more. Access exclusive content and behind-the-scenes footage. Download the Busoga One Go app now on the Google Play Store or visit our website at www.busogaonefm.com. You can also catch us live 24/7 on the Afro Mobile app, your TV channels app, and on social media. Follow us on Facebook at 90.6 FM Busoga One, on TikTok Busoga One Radio, on YouTube at Busoga One Radio. Busoga One Radio, Omoyo Gwa Busoga.
Gutambula guti, jinja, mayuge, luuka, iganga.
Mobo ni guajia.
Bugweri, bujiri, namutumba na maingo.
Guasala.
Kamuri, wuyende, kariro, buvuma.
Meni kwa unerika.
Amaulida gesika. Amaulida gesika. Amaulida masengede. Direka kama kubali moto. Kanaku, chenda, katolese mukanga. Busoga One FM, omoyo gwa Busoga.
Busoga One Radio, tulungamizi bwe kitongole, Echa Uganda Communications Commission.
Diri kuminandala kumoyo gwa Busoga, iwali kutulegeka ama waito okola chamani, kuchenda katonezo muka Busoga One Radio moyo gwa Busoga. Radio kutegeka ile endigito mudido tunga ntunge, ibirima kumyabinetan, eranga nkwa duko dino. Dida kuba wale mshow ground wano mchibu geche idinda. Buti ni kobera mwino, akobere mwine, na undi akobera amulire ine, nti okutongoza endigito mudido. Dido tunga ntunge kuida kuba unga satu na mlala. Nga satu na lala omwezi guno gweno guwa mnano mwaka guno wali mchisa wecha show groundi wana mchibuga echa idinda. Agesigika agesa wadino gatelewa mwempi yaba na nabo mouthwashi. Kwa taile kunaba Better Life Uganda ngache ime waga batusa kuninzo mugabulo mwise mkoso wa Botu Dennis Bazira Taduba. Ntandi sena kachiko aka tribunal akateba omukulembezo wewanga His Excellency Yoweri Kaguta Museveni okubanga kasala endolito edabonekera mu kamyufu akekibiina ki NRM akaliwo nga 17 omwezi guno omwaka guno akaliwo nga 17 omwezi ogwo musanvu omwaka guno okwetoola ewanga eryenda ulo okulondoba mu ababaka ba parliamenti abanagemera ekibiina bendera 2026 onako olwaleero akakiiko kategeeziza nga birungi kobusinge Jacqueline n'omutuufu alina okuba ng'agemera ekibiina ki NRM bendera ku tiketi ey'ekibiina kino mu kalulu k'2026 mu kalulu akababaka ba palamenti abakyala mu disitulikiti ey'e Kayunga wali ku puloti 30 ekya Dondo akakiiko aka tribunal we kasinzira okuba nkakola emirimu gyako abannamateeka baako Busingye Jacqueline we bagemereseibwa embaluwa eraga nti ko Busingye Jacqueline Birungi muwala wa Kalangwa Moses Kalisa Senkulu w'ekibiina ki NRM Kayunga yawangula tiketi y'ekibiina muno mu butongole mazima na bwenkanya oluvannyuma olw'eyawaba omusango guno omukyala Agatha okulemera okuba ng'atwala mu kakiiko kano obudulizi. Abanamateeka baako Busingye Jacqueline mu kwogera kuku omusasi waife abeirewo.
Twebaza tribunal nti yasengejeza okuwaaba kwa omukyala Agatha era neesanga nti tekubaddeemu na nsa ne babugoba era tribunal neekakasa nti abantu b'e Kayunga baalonda bulungi era baalonda omukyala ku Busingye Jacqueline Birungi ne bamukakasa ng'eyawangula akalulu era nga yamusingira wala nnyo obulungi emitwalo ena. So okusaba kwa omukyala Agatha kote kugobye tribunal nekakasa ko Busingye Birungi Jacqueline ngoye yalondebwa abantu b'e Kayunga okubakiikirira buwanguzi b'amaanyi era it's a statement ku bantu b'e Kayunga nti era banywererawo bagende mu maaso bamulondere ddala.
Polisi obugwere evunizo omusadde w'emyaka 34 lwa kuikeka na kumichara we na mtimpula mizibu na amuleka onga alimu wakatetera elango tuliko gira wa mlumuisa wa mwispata lukufunobu idandabi ngataslo utasibe unaliku minwe jaba wirako omofu oni alikutemeza inuma kupolisi nkulo yebu gweri ate gere keka unga Luman Maganda omutiamye kuchalo chikunu mutawuni kansile idudimu district yebu gweri na modu Aisha goba timpuile migobante elango tuliko gira sawadino aliwa kufunobu idandabi wale mwiru walire ya busesa center 4 okusinzi ila kubeba ilewo nibabonaku na gaibwe bategeziza nti obutaba nkomaka obutali kuwena kudino obuke miwansi niwa iguro na uwinzo okubanga uvire kwebi koroti nibino omusasu wa ifmagemeso Ivan Yesu Genereza ya hatu ukawale kubusesa center 4 onowali kubanga funirobu idandabi wabula mkuwa ya muku na ye ategeziza nti iba onolumani Maganda yafa waka emyeze satu einuma yafu na umukazi uundi wabula abo yeize waka ngo umukazi itakafu na buyambi nyokwe wala kukwa kasente mukibina kuchalao mwebatereke mpia okusobola okubanga tetenkani ya maka wawulo naiba ya ziziza kukubanga amubu uzakana na katan wawo ya tuwaire mpia dino uroo nebi ya viremu na okumu ingiza mnumba ya musibiramu ya tani kukubanga muti mpula abantu okujo kuidati batasi tase kungezire babita ya basa mjebusame Aisha atukobe ili
zowa tegira ntiafu ni omukazi tiamu ogira kwela tiamu noni yako na sigara waka ya ba yechibina chivola sente na jane wala yemitu alana na subula mu ebintu mbere ntunda kwa omuti ere bunana binganya bishi bishi obo soko lwairu akuna na ajye misana we subula omuti ere kuchuma banko bati bakola chi bazira omuti ere ne ira yo waka mala banko bati weguna bagwide tujya kola chi tudda kubira isimu nze na agorola ko yali omukazale esengo ye de doku muokeza we digona nduza nokoza ndukeza abantu yali da isa we 12 banko bira isimu banko ati muno yenzo omuti ere ofunye nakuba nkali ati omuti ere guli iyo nagama kwa obalamu bange bali bakazi basatu bati nabakoba omutire muguliyo kuchi kuchuma tishi watu ayira yambu yakuba isimu ngatulie yo mutie we yakuba isimu na mukoba ndiye no kuchuma yakoba ati nze uchanku fronto yiteka lirima kagange kasite we asawa nda tuvo mumaka gange niwe bo jamia ndo ina kunsaba lukusa
Ero msasu wa ife magemeso Ivan abe mchara we chikunuba ogeire kwebi aba ireo. Era bajire ngo kubi ogira nga matu aliku nkumula.
Embera nga zibu kubatu mga gaine nga guire ya kubia ya zirika. Yoka idukila kasibiriza moshe. Munu mbata ire kukufuru ya zinga mkatimba ya kuba. Bana ibabali kwenda batase tibaka atasa. Bale uruwa kuboru ijineba mko batimuna. Igula wota itamuka ziyama kwa batimujere. Buliomu aline bizibu ya munu mba ya igulao ya mlagira flume mba. Atambule aje kuluya bana ibaba amwagana mulyango bakulula baiza kuluya yabo omoya igala munumba yamaloko igala munumba ya fuluma yaje yatambula yaja zemyezi esatu ngataira waka rweya ize ngatandika kumubuzati esente waditwaire yadikozeshi doli kusubula mumake wange tibasubulira guno mulembe gona bakabuza esente yadivuire ngebibina byaida
Ebyongo bitere kumbali isenkulu wakachiko aka parliament yakavunanizwa ku nsonge dabana atenga no mchisomba ko mchalo wa parliament wa district na Mayingo Honorable Margaret Makohana Makangala ava kuvayo yasambada ebigambo ebiri kutambuzibwa n'abakulembeze mu kibiina ki NRM okuva kwe buyigweyo nga bwatali mu na kibiina ki NRM bwe yakiwandukamu oluvannyuma olw'okubona ebipande bye ngaiza n'akabonero kansuwa yena Makangala mu kwogera kwategeziza nti ekibiina kine kya NRM yajja okulingirira nga tiwaabeewo mazima na bwenkanya mu kamyufu ak'ekibiina yena okukawandukamu nga bukaali abyogeire ng'ali kugemya detent de yasuubiza abantu abemiruka Mwigoroza eriye buswale ni mtawuni kansolo ena Mayingo mu district na Mayingo yakoba anti yaje okulingirira ngekibiina ki NRM amazima n'obwenkanya buyinza obutabaawo mu kamyufu n'okusalawo yewandukirewo nga bukaali aye muna kibiina lukulwe
chairperson wa Women's League. Kumuluhani sa secretary wa Women's League. Ebi hasibi maloku bawa enare. Ama ambi bandi mumanyi roko ya kadia na makangala sinde ya kadia. Mumanyi rebu na iwe nobu dinyubukera ni mbole ndi ya. Ni mudahe ebe ndela emwe. Ngiyo. Kulo kupa parliament constitution. Ibole kwa abandu bachaba amahabika datu aba ruling party ni NRA aba opposition ni askara nupu ni iliyo nende aba independents okuchahulu amani ka abandu nikale mwalu were kulu amani ke mwata mushongo ndo layo perse magazine
Makoha ayongero kuyategeza ndiye butichali ku n'okutuukiriza ebisuubizo by'abantu be yasuubiza abena mayingo okusobola okubanga abakolera yeti waakwira mu lugambo mala poko poko era ategeezezza nti eno ntandikwa waakwongera okubanga aleeta ebintu kamala byasuubiza abena mayingo era teyidde bwakukoma ku tenti donka
Kubanera, kuna ane mungu atakadati, ama anika mwere. Kuna hega solu hasi, nio chukudeha, wabosiri mwadoji. Na anu mama unono mwakana na fumbire kweme siku ye doja. Shio mwire mutabika, na anu ya maloku hika solu hasi. Na makangala shia singa hega solu hasi.
Mubigambo ebibeere mu lulimi olusa olwerera abakulembeze mu kitundu ekyo basiimye omubaka Honorable Margaret Makoha Namakangala olw'enkulankulana gy'aleese mu kitundu ekyo era bategeeza nti bakamusubiramu ebintu kamala okuba nga akulankulana ekitundu kyaibwe.
Webale, webale mama. Mwana mwoyo okumba n'okulungu wala nyumba muli musiimye. Nikyo nsaba badoozi, bidamu obwene ne emoni, obwene n'ebikolwa. Makangala. Siyo mwona ko akira kumbe miya kyangu era madwa wako kaduwa kwa hongira
ya
esi onye sikele da kusima ole kutomadu mama mwona ango coach wiki tifiku wada kia mamu mwudu kwa kwenye mwe
malaka yato bono nika mwana sikiviri omwona kono
Abakulembeze okuva ku mu district ye Buyukwe bakali bayiralikirivu olw'ebibira ebiri kusaanizibwawo mu kitundu ekyo buli olukya N'ekitongole ekyaiwanga ekyebibira ekya National Forest Authority ni NFA era nga balikoba nti ekisinze okubanga ekisinze okuleetera kino n'omutemu wa gavumenti guyataawo okuba nti omuntu bw'atema emiti eirewo asimbe egindi okusobozesa okubanga ekibira ekyo kiyirawo. Ebindi ku bibira ebiri kujja maiso okubanga bisaanizibwawo nga gavumenti efuuse kyesirikire n'omuli ekyennamazina. Migoloza eri engogwe wabaawo n'ekindi ekibweta kisisita ekiri muigoloza eri esibu kunja kwotaire ku n'ebibira ebindi kamala era nga balikoba nti enkola gavumenti gye yaleetawo ey'okuba nti ereeta ekitongole kyayo ekya NFA okuba olukusa ababonabona abenda okuba nga batema emiti kasita baba nga bali kugizaawo n'ekikasinze okuba nga kyonoona obutonde obw'ensi mu kuwayamu ku n'omusasi waife isenkulu wa disitulikiti ye Buyukwe omwami Jimmy Kanabi ategeezezza nti enkola eno n'esinze okuba nga ewa olukusa abantu bonabona okuba nga batema emiti ngezira nakiba kuba ku mukono ono akuba nti waliwo n'emiti gyene gikasangwawo omulinga kalitunsi ni pain wabula ng'ojy'okulingirira nga bantu baali bafunamu empiiya wabula mu kuziguno ojy'okubona nga bantu bali kugyetemera kyere Kanabi alaze okunolwa yategeeza ndi wazira ky'amaani eiwanga lino kye liyinza okuba nga kivaayo kukola wabula singa nga basiri waliwo eki Jimmy Kanabi akobye nti singanga gavumenti evaayo okuba kunikyekola kijja kwongera okuba nga kikuuma obutonde obw'ensi wabula singanga esirika busirike eiwanga lyolekeire okuba nga lizindibwa n'ekyeya ekiyinza okuba nga kikosa abana Uganda ono akoba nti niwankubaire nga bagezezaako okwogerezagana n'abakiisa ba paalamenti okuba nabo bayinza okuba nga bakola mu nnongoosereza y'eiteeka eri ebibira erisobola okuba nga litoolawo obuyinza okugoba abantu aba buliddo ebibira bino okuba nga babitema n'abandi okuba nga tebasobola kuba nga babizaawo era nga kino kye baliikoba ndi nekikasinze okuba nga kireeta eiwanga lino okuliita mu matiga n'okutuusa olwaleero.
Ffe twagezaako okwogerezeganya n'ababaka ba paalamenti nti nga constitution ya NFA oba act ya NFA erimu akawaayiro akagamba nti NFA eneegabanga ekibira ekisaanyiziddwawo eri private planter ne tusaba paalamenti nti ekola amendment mu NFA act ejjeko obuyinza NFA Authority okugabira abantu ebibira babisimbe mu kalitunsi ne pine. Ekyo banakikola nti omuntu ne wabanga atemye amanda mu kibira atemyemu embaawo mulimu emiti emito egigyesigalawo. Emiti egino egisigalawo gisobola okuddamu okwemeza ekibira n'ekikola ki ne kiddawo.
Didino ikumi na itane dirikuwa lekero kubanga dikona edivide kui kuminenda le dolo igulo olona kuruwa lero. Age sigika gabaire muruso gawu olwa baba chaba zingo luli ambo uli olwa na kaidongo. Abaire oga kutusa kuninzo mgabulo muise mkoso wa botu Dennis Bazira Taduba. Atenga gabaire gateba mwempi ya abana na habo mouthwashi. Anawe ino aba Better Life Uganda. Programu yebye kusifu erimu. Lubo achemba kuotele kuni abe kalogo baka kuongira yo wabulo terabira. Jakaza no kaifaka busoga on radio bingo baida kuwa kwempi ya ngoniga star ibirimuna na andala star mukaga hash. Kulenia Airtel wa MTN. Ngeena kwedomu eza satunalala. Ente katekeo kutongoza. Echivulu cha ifeche ndigito. Mudido. Tunga antunge. Hidakuwa wale mshow ground mchivu geche idinda. Kobera kumuino. Yena kobera kwa undi. Ntiyomua kagunota subu ndigito. Ngeena kwedomu ezi msambu. Umwezo kwa Desemba. Umwa kaguno mshow ground. Okutongoza kwa ena kwedomu ezi inga satunalala. Umwezo guno gomnana. Gwetulimu otasagan sagana.
Aguna agawe ya mawili lage sigika. Ira masengendi. Agagama kubuli mwatu. Naku. Chenda. Katolezi mukanga. Busoga 1 FM. Omuyugwa Busoga.
Busoga 1 Radio. Tulunga mizibu ya chitongole. Echa Uganda Communications Commission.
You football action you need. Season 2025-2026.
Ronaldo Kelo.
Starting August 15th. La Liga, Bundesliga, Saudi Pro, Carabao Cup, and our own StarTimes UPL returns only on StarTimes. Subscribe to StarTimes Classico Smart Bouquet at only 36,000 shillings monthly to watch live on World Football Channel and Sanyuka Prime for Luganda commentary. StarTimes Football. Kubeira isi.
Abakugumu kujanjabi sedegala yobu tonde. Aba Better Life Herbal Research Center. Bakulete dobu janjabi kwemu na Uganda. Kondwade zolo wazanti zalima. Omuli pressure. Ausas. Endwade zita wanyaba chala. Ebizimba kundabana. Aba chala abarumizi wenseke. Olimuami ngofu isiza kumukumu. Onafuye manyi gobu tonde. Obofu isiza mukapira. Prostate zagazi wa mubami. Mwabaina endwade ya allergy. Nyingone migonge jiruma. Chifube chita kutuka. Tewesima kondwade kujifula yiyo. Gweyune Better Life. Basangi wa kukachi road. Kuchisacha mkama aket. Umari rogo kubiri. Mchibuga jinja. Elango kumanyebi singa uo. Pakumire ku 0-0-0-0. Nsambu mu musambu. Chenda mutano. Abiri mubiri. Oba 0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0- tubere beta. Neka kuira wo betting aneka kuira wo ku website yawe yakagwira .tg we wangu le muto kempia wish buli mwezi boda boda buli wiki atene bilabo bilada bingi nyo okuangura gende ku website kagwira .tg gende wali bet ozanye ku game yona iri ku website urunyigide mukazanya ko kuangura kagwira wo erungamizi bwa National Lotteries and Gaming Board nkule no kugakoriso bigumirirwa azanye wabali wa gwe myaka 25
wasuzo cyo muji ekiro cyabande kitya Bulungi on a rose for my cover to let you lounge.
Baby, don't talk.
Wesulirenga baby no mfaliso ogwo mutindo
atenga muwangazi
mugungu mubiri oguluma kuumula bulungi kyogere bakikuwe
rose form and see ebiro
emitendere gy'okufuna olukusolo okuzimba lina amala wo nankazungana ku district emirundi mukaaga
Uncle Dan,
Muzibuchi, olibulunji aye?
Ah, ndimukowu, kuzungana kwonka. Ikirira, yambuka. Lete mpapula dino, leta dire.
Ai Uncle Danny, rachito kozi sankola ya BIMS.
BIMS, nichi?
Building Industry Management System. Tabu mpapula do ku online. Ofune PRN, erosa sule nga weyambisa mobile money. Oba banka, ofune oluku salwa e-building. Chonka chitio.
Chonka chitio ku online. Wabati wakali kuzungana?
Hawa ire. Kula kulania, wefunire e-building permit yolu alero, nga weyambisa nkola ya BIMS, ingiro mkutu, kwa BIMS.go.ug, otekwe mpaplado, ero kuvere roku sabako, mutendera kumutendera.
National Building Review Boss.
Safe building, better living.
Okuvwebu vanduba, hakebu gwanduba, anti tuto rulins yona yona, wano, wale, meyo, chiruna ichisera chechira gani, wolino kutia mote venkele, oikai kane, sawa ya kumana, anti sawa ya kusoma, butine sawa, otuwege kama tubo, tutandike, ebye kusipu, ebye kusipu, ebye kusipu.
Tulino kuchienda kaumuzi mukaga Busoga One bantu bafe mugene maso ngamuzanya Busoga One Radio Bingo zo message zijja kubanga zijja chuma jja tukugonjolira ebintu bingi ebintu bitambule bulungi nyonenga mwino kubanga mutegera butegeze Busoga One abawuliriza afimanya kubanga mujiwagide kumale banga era mugene maso nokuwagate mugwa manyi wagira buwagizi kintu kitambule bulungi nyonenga zanya kazanyo kafaka Busoga One Radio Bingo kungumi bili zo kazi zanyisa Ngonyiga sita biri munana emu sita mukaga hash. Ngonyiga sita biri munana emu sita mukaga hash. So kati unakuluwa lilo musawe eno. Tugia kutunulija eneisa ya bandabi ya bufuzi. Elalu achive SJ. Enkola ya li achisiri nesiri kide. Enkola ya SJ ya li ya nesiri kide. Kansirike to harmonize the situation. Ate enkola ya chagulanyi. Yo ya namu atulida. Nti bandabi abufuzi abasinga era mu abantu babulijjo mujja kunjulira kambaweko ekintu chokulabira ku kibagamba onachibagamba ko ba sometime sijukira wano waliwo ku radio mchala bamuita ndakapacho bobo tunulira obulamu bwa abantu bwakutteko banji simu na byabufuzi wadi yaliko mu na byabufuzi Nesi muna byabufuzi. Kati wali wonze na da programu hiyo kusande jente lokola. Singa mbabalida bulisanda abantu be meeting na be nyamba. Siba yamba nti wakubani na sente. Ne wali wabantu wa benja ulawajia. Tukwatita kubantu wabu. Obuzi wunji. Tuli banda byabufuzi na inga tugeza ako. Na ito zetu wegi endeleza nti banda byabufuzi haba singa. They just lament, they don't offer solutions. Bogera bogezi. So mbade mbagamba, nti bandabi abufuzi, abasinga abajja, chovula abasinga nze mbade mulonzi. Nga nesokwe kubaga, echindwe cheyo ya ulamu emirundi emingi. Chimuluzungu chigamba echo mchirabi. Chinta wanya nyo, echindwe kachimu multiplyinga. Mchirabi le chigamba echo. Uchoka no nchimanyi. Amofa. Nchira bila muko nenga eche kubisa mwe minundi ye minji singali zio kubekwe kubisa mwe minundi ye minji
ngo so kuno na mifebi enda ulo
nani badde wanga bintia nenga fabalonzi kali
generali fabalonzi
abantu wapavira nyumu nani government organizations ni majani bayi simbao
NGOs
benani badde nzi nga lubowa singa bimpinyi ya kalulu
Bereba anti omuntu abale ku NGO abaide buli mbo omuntu wa because baba ira diringiramu I did demand sida we nibibetaga
nani badde mbatunulira nnyo nengamba bano abalina zi charity nga uwosolo kuyambira nga tulina chifo chabia bufuzi cholimu chiba sitegeza ntukuwe chifo chibia bufuzi atuja kuyamba abantu banji okutuwa liza wamu kwa kadibi atu se tugamba nyo wano mulonda abantu abateesa which is okay na hile wesa anga di wadekale wizu jiba gendo kuteseza biba tesebi singa tebikolo wako in fact mbiba gendo kuhugira 98% bili politics bili politiko they are not economic
choka ndi mu Uganda a problem where we're into all policies are politically influenced
yes
ndi buli choleta chona chona ngoenda kubanga chibisa muanga lya Uganda politics ayino kubanga achingira mu ndoli kuenda kukogera ku rugudo lwo kogera kubika dobyo politics ayino kubanga ingira mu ndi ajyo kuyamba ku chibisawo yinaenda kwesa amani genga politician kasoduzi ali kumpaira nile chintu chiyalo binge chaba China chirabire neri na chiyalo binga
nange njira bya chogira ko wa
charlemente nga nali meya nga ina ya chiro binga ya cheta muidina aya azira buyinza bukola chi mu chironchinga era president nali kuida najyo chironchi
ukategede kakati tiende teche chi wali banembe abufuzi abagwago wazza abantu okumala ebanga batambulya nyo ku deception batambula nyo ku manipulation but obwongo bw'abantu bazanyira ko buli kaseera era twabagamba abamu bekweka nyo mu president Museveni Museveni juu aba yachagulanyi kunga chagulanyi kunga nimba wa kalulu nemulowoza nti ki kakati mbadde nkutunulira mbadde ntinetegereza ensonga nti waliwo banabyabufuzi abadde balira mu opposition okumala ebbanga
wali mu opposition
hii bali mu opposition kuba tuogedde nyo movement ne waliwo abali mu opposition aba bali ndiride before nga chebogera kunga chagula nyikunga kunga nupu kunga kunga PFF kunga kunga FDC kunga
bana DP egumire
egumire DP egumire egumire DP kakati mwino kutegera akaza nyo agenda okubira mu 22 mukaga waliwe yu nebya ufuzi. Ebya mazo koro mkago ne NRM. Nge vina. Nebya yu nebya ufuzi. Mani wapila abantu banabya ufuzi. Aba mazo koro mkago ne NRM. Na inga mkuogera kuawe kona. Balaganga bali kusaidi opposition. Obama nubana katege ilaka antukwana. So, boba jia kusubula. Sibi abantu. Jika sitaji. Mba, na ingira anti ya mu system. So, nga bama zio kula ganti, echiba chibe, wanu puta wangu lao. Achindu pachete kereze. Yana mani njuga kono umundu wangu wanu pune mugamba. Bwe mba mugamba kadi, mwino kubale nyo. Nti anti mwaga numbers in parliament. Sibe chiri? Nti. Mbulu ndo umutu alidiburu. Mbaba ita?
Yeah.
Habali diburu. Si, habali radiko. Kubanga muna wakadi omuntu ali radiko tebajja mulangirira oyina ngamba ndo andibine the program sibye kusifu abantu abali radiko mu biri abiri mukaga tebajja balangirira olwa chiche nagambi ebya yofuze byakoze omukago neni RM n'abantu base kinomu abakoze omukago n'abantu beni RM maina shanja wulo abantu beni RM n'ekibina cha NRM byanja wulo lwa kubanga twasimba banyo cho NRM maze pate and NRM as an individual. Nti bano boba ina mikwano jiawe mweni ari. They are not all that radical, but they are liberal. Atebo ugira nye nsonga za abantu. Bonga bo. Tebada mkugamba, tukira kula chino. Boba gabu ganti, kuroburu njiwe guanga. Kakati boba abatunuli de, ilewa limbi inebi enja urojibe simbi. Nenga at the end of it all, wa NRM ya mkwali de kubo. Ngo muntu singe chibina.
Exactly.
Kati doza abantu bafunye bulungi.
Ya idango opposition ango eda
japo. Abira opposition.
Anti mukubita.
Sina mukubita. Abira opposition. Choje chitufu.
Anga lijage magana.
Na yenga yenkola ye. Echuka kana muko.
Ne opposition ene
ye. Kubanga tuina Martin Luther King ne tubana oli Malcolm X mu opposition. Walwa aba Malcolm X abasinga bajja baku bakalulu. Bajja kuba bakalulu
batuzoganye
oba mwagala bate mwagala ni wabirawo aba Martin Luther King abo bo
tukolere wamu
tutambuze gwanga tukolere wamu wadde tuno butakanya kati abo bo bakabalika
Aye, nze
nina ye katulabi.
Nina nukubu.
Anatutawa nyono.
Nina tutulingira mawanga gali kulevo kumpine ya ife. Tina tujimu mwanga ya Amerika, Bungereza. Abali kulevo tine ya ife. Yofuzubi na ebiwa. What happens next?
Yani katudaye uliomu kumirimuji.
Era ndatulingira nti abo opposition mbitu ndwebi indi mawanga agandi. Batambuza bati agenda daibu kubanga ditambula. Nti opposition oidi omulimo kongote kwa kuwakanya government. Oidi nga niwe government yeri indi liire.
Katishaba tukide mukampala. Chatani kide mukampala. Ngabantu benyini bachani kugani. Ne wabi tukoye kati. Wadwe tukoye. Wadwe tulimo opposition. Tosu wakubanga toko lachino. Katani se mukampani wakiso.
Nali Friday kampala. Kanulukua go wakawangula.
Atengo ufude kuchaka lukua wakawangula. Besiji yali musajja nyasiri kire bintu. Elacha gulanyi ya mugamba. Ndisiso wola kubega tako kubude bunu. Ruansunga wali yaba saji yabali ye uweyo. Na muwana manya.
Ye na ngaba idibai kukamu.
Ngaba manyi.
Ya katuza na mba idibai.
Ndi abo tibali desente wowe. Tubade, tuwali mu FOC. Walk to work. Yali omu kubasaji yabali bajia yafuna sente. Kakati. Okusoka chagulanji ya mutegira. Kati ogwa zeko na akulaji.
Ya mutegira.
Elacha agulanji bi akulabio na kubude bunu. Naba mbe yetegereza. Waregedi. Naba mbe ya makadi. Yali asinzira ku magezi ga besiji. Abamba izo chiwakana.
Meni chagula nyimwe na chidi. Yatukati. Mu 2020. Bajo bagemeka langala. Ngeri ya wakulu mchibina cha NUP. Balikute sani president Museveni.
Okategedi. Kati utandu sokuja jendi.
Nga chidi bulunji balikute sani president Museveni. Babi tamu.
Aha.
Iraba striking a deal ni President Museveni. Ba ingira mparlament wawa nebi febini ni mparlament. Nga ba striking ze deal.
Nenga achimanyi.
Nga achidi burunji.
Na yekati obuzivesi ya ilia atyanyo. Obuganda. To be specific, Buganda Kingdom. Ntikastanka watakuba antuba nabano. Buganda Kingdom ya kunda babubi. Lengero Muganda yinyini wajia.
Kaka nizekambe sabu lile mwene.
Kakati chagula nyibo yajia. Yajia ni version impia. Bona tubakube tubakodechi tubasuli
atamu kwido kuba kubatine hata andika mwene
yesi yatandika
yasi likabana barumba pagundi exhibition yatandikira ku Twitter yo ngeta mlanga kubati bana mparlament ili abali kuli asendo mu yomu biatandika byatu kamuchibina babe tati bana chino muchidiku
kakati wali wa opposition abali mujinja bone sende 10 baachiria
e bali mu
na balala abali mu Uganda mu ekikubi bakola ki
nga opposition
kati problem eriwo
araba sandinga ku kiwandiko ki lesonyo nje yale
tani problem eriwo abalonzi bana kiriza bino
ebiriwa
ebyo babula oba balida katutambulira awo manyi byanja wulo ndi wae katambule nono so we have a problem in Uganda ndi banabi abufuzi abasinga bagala kwekusa and they don't mind the ideologies ebina byabo boba gamba tuzize kulya naye wano ku face kibakulaga kirala erazi nali yakagamba nakapachuyi akomewe yesimbewo nena ni mwagala mujinja oba mungeru municipality waregede naye yankola bubi nangamba mwae mko kana kumanga atukoyi abantu abali tulimba waliwo abantu bolaba ngane boje uwe ewaka taina cha kolachi
chavaku
can let me tell you one thing nze buwe kulaje ensula on a daily mvuna abantu ngabatano gabita gabuyambi 3 MP wano ku radio ranger ku Sunday nina kwezimu ngene okulaba lubo wa chemba mna empire yabi baya asatu pai 15 umwana ange mulwadde kino kiri bwe kisi musajja yango biye waka yandike daba na babano wali we yaje nansanga wanu kusandi na ngamba lubo wanu musajja mukubira amasimu tachakwa ta ya block nenga inaka na kamyezi ebiri kani za tunulira kana naye kati bane kana kana kafiro bwerere ukategede so wali we chintu echi muzi abantu banji bazini mangamba ne simbewo nira kuba politics wa Uganda mumanyi mutegera Adine chidala waliwo abe wobirango wajja kolira bantu nga mission katonda jia kutumako bantu
adamu yuganda kasota ni kokolira ina abantu nga bakubola
okategete
ne dimu kuzonge bizibu segirinya byafuna
byafuna
kuinda ino kolira bantu yatu sako za ati akoza ati
ati bannu makuba
ati sadali tubonesa
ee bannu makuba
ohidye bwido tani seko lachi nichino nichino be
nze mu government ya NRM waliwo in fighting yemanyi elimu n'okufa n'obuto bagabira abantu nemu opposition ye nyini bakutta ekyo nakyo abantu kinzo bali mu okutegeera nti mu opposition ye nyini mulimu in fighting
osobola okufiramu
lwaki onatubako show watagedde. So we have a problem akirinyanga mu busomesa omusomesa abana gwe baagala nnyo basomesa banne bamulwanisa
lwaki oyo gwe benda
lwaki abaana gwe baagala
lwaki oyo abisayina abaana hey.
Abaana abayisa abazadde bajja ku visitation day gwe balabamu kasente bazimba omutima
so, ojja okumaliriza mwebajja omukulonda kaya balonzi babalekawo balekawo omuntu gwolowooza nti nabayira abayuwirawo ino omubiri maybe abalobinga ino ebintu nga tabawo ekikumi kikumi takati muno yotaida kuzika koti bane bizu byetu ina mu Uganda muno ni constituency ya ife tibya kuzika izo tuna bino tuina buzibwa amasomero tuina buzibwa amaro tuina buzibwa engudo tuina buzibwa tinibuti tu address nga bino bizu ebiriwo bino
ebiyamba mwena
tutereze ensonga do fena ryo kuanga ditu amba fena wetumaliriza buli omwa ajja kuba bulungi ndi mwidinde twango buzibwa tuina bwa misoro masanalaze tukole ku masanalaze ne misoro ne engudo tubone ndi misoro wejiba wansi amasanalaze gaba wansi ne mirimu wejibawo fena tujja kuba bulungi
kati wawe chinjenda tunulide cha banamwane bamule kwa MP alijja na manifeste ya banamwandu ne bamulekwa bajja muyiro obululu yabana abakazi banachiyombekede
odwachi
president single mother
single mothers
zimbaita banachiyombekede
odwachi president Museveni oyo between 2006 2011 yakubaina akalulu 2001 bakazi
abo
yakati mujwe mufumbira mujja musome mwide mbawe emirimo yakulaga ne example ntiasoroge marebe kadola kadaga muwa deputy speaker yagamba na space yoza wandira kazibwe yabo ba vice yabale tabona bona basembe kuti abachala kubati be ono president no wife
kakati waliwo omusajja bamuta mujomba
ha mujomba bana
mujomba yesimbiye wa
mujomba bali
alibudaka chibuku
side mbuku
eri ndu ayogera yogera abwe
rweyo ono mujomba oye
mujomba oye omwinawo
jomba
mujomba oji
abakazi benda mujomba
eh hey. Ngaba kazi bawo nebayagala kasolo
eh hey.
Ne mujomba oji mujomba ine chimchi ya kuchiateka wao abakazi bapakolira kino baba fako kino
mujomba alikwenda kwa MP mu ikiki
yagabye pad mujomba
ikiki
ola bakazi abo
ikiki kaunti
ola kana agabine ka bakazi yagata demu sente mujomba
eh
hey. Luli ya meeting abanna mwandu manyize mulawo labirumu ku social media yoko ali kiki
kiki
eriwa
side ebugwere ebudake beta kiki
na uri mujo manya adumala ko jamanange
mwana mwe bali kuida tuje kuogera ku bintu bisatu ebyo mugaso omulyo tereka amadi obulungi okukoyesa obulungi emigwano n'okunaaba mu ngalo bino bikuma maka gaifenga mala mbulungi n'okutangira endwaire nga kolera n'ekiddukano banji kuife amadi tugatola ku naikonto oba munanda echechi bawo botugatereka nga tutugabuyise obo gatereka mu biduramu nga bigubu
ebiwuka ne mfufu bingira n'amaadi gayinza otulwasa
bwekiri mutereka amaadi agokunwa mu bibipa ebiyondo ate mugabuyike ku kwesanga ekikopo ekiri ku omukonda ng'oliise na mu maadi sotogemya mu ngalo oba okoyesa ogukopo ogugubu buti katwogere ku migwano nani asobola okunkobera lwaki okweyambira mu nsiko kya bulabe
obukyafu bujja mu maadi getunwa
kituufu n'ensonga lwaki buli maka gayina okuba n'omugwano nga mubuyike ku okubinga ensowera ate idukira nti n'obubi bw'abaana bona bwa bulabe bona busuule mu mugwano ate obuyike ku ekisembayo engalo enondo bitaasa obulamu n'abanga mu ngalo ng'oviira emiyandu ng'okaali kuliya ni bw'omala okugema mu bukyafu bwe tutereka amaadi obulungi twakozesa emigwano twaniikira okunaaba mu ngalo twide atangira amaka gaife obutalumbi bwandwaire obubaka buno bukutuusibwako Mayuge District Local Government nga bali walala ni Habitat for Humanity Uganda
ekitongole ekyebyobulamu walala n'akulira eirwaliro lya Buyinja Health Center 4 Munamayingo District betaabakyala mwenamwena omuli n'obulwaire obwakawago omusulo oba obubi nga bikubitamu bite abaayulikake bali mu kuzaala n'abali niina abaana eyafuluma okwidde okufuna obwidandabi ku irwaliro lya Buyinja Health Center 4 mu disitulikiti ey'e Namayingo kubwere
mbere baida kuina manga abiri na ina ogotu usanga abiri na muenda omwezi guno gwene ogwa munana omwaka guno abalwa iraba na akolebu aku musubirwa okutu kakuiru aliro kuruwe sande ngena kwedo omwezi abiri na ina birangibwa akulida iru alireria idinda na maingo district local government Maristops Uganda Association of Gynecologists of Uganda ngabi wagirwa Embassy of Iceland okubita mu UNFPA okuma nebisingaho kuba kunambe netali ya kusasulira 0800 220 3333.
Mama TV gabude. Obukadde butano wa sente weddu. Mumpaka zeto nebyenja ulo. Chituise battle of talents. Oli muyimbi. Oboli ne kitoni chokuzina. Oli mutonto mi wabitontome. Oboso bulo kugira ngaba kozibo ku radio. Sako na TV. Oli ne kitoni mu byokufumba. Duka misindo jewe wandise. Werere. Kera kusawa bili so kumacha. Oteke yali nyalyo. Oli ku Mama TV Uganda. Muchibuka che jinja. Ku Jackson Crescent Road. Opposite Mansion Hotel. Okwe wandise mumpaka zino. Ukomekerezanga 12 September. Oli okufuganya kutandika kuna kuso mwezi nga nya. Mu mwezi gwa October. Ukomekerezanga 12 November. Omwaka guno uwechitone china singa wakuangulo bukade butanu uruanaba mudiride wakuangulo bukade bubili atama bili yabana semba nga batu sekufaino mliba kufuna kakade kamukamu wa kensimbi ukumanye nisinga wo kuba kuziro msambu nya msambu bili muenda munanemu muenda nya oba kuziro msambu mukaga 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 munana bili mukaga bili sato Battle of the Talents egenda kulagirwa nga kumama TV live Mama TV tugabane tuagalane
Mose na idwire vieta gebita koma. Uetaga ye chokole chindi kumbali. Oyenda akalima kana kusobo zoko la kwebindi lero.
Hook agent wa insurance omutongoli.
Mariza certificate yobu kugumu insurance. Okuva mu insurance training college. Okakasiwa insurance regulatory authority. Okuma nebisinga uu. Baku bile kukuziro musavu musavu ina. Musavu undala mukaga. Mwenda musavu ina. Ovaweleza email ku admissions@itc.sc.ug.
Future promotion is back to Sako. Triple virus at 27 concert. Sakadenga satu ogwa munana omwana wamwe triple virus rwaweze miaka abiri mu musambu azatu digize mu NV Fort Lugard Hotel Iganga tunani kida baba ekibani chakukwa na amemvu uwaira na nati mekuwa abiri bakasiru kuru nubara kogera uwaibango wakubendo wafende mujetu muwagire anti ye wafe haba imbi banji na makomedia nizibamu uwele kende kugambia igena kuwela ndongo kundongo luima na komedi ngo kuingira mituwara ebiri emeze mituwara asatu goldi mituwara atano panange bigena kunyuma kuti meta fena tuweyo Saturday asatu August when we fought look at the hotel Iganga triple virus at 27 concert ngabata ire mwesente
Chenda Katoneza Mukaga Busoga 1 FM Umoyo gwa Busoga
Jeka Poultry Farm abakuletera obukoko obuto okuva mu Netherlands bakuleteire Breyer Pre-starter 30% Breyer concentrate 20% layer concentrate ni 10% layer concentrate eranga bakuleteira amaji amalunji agali mu kirungo kya proteins aba Jeka bali kuiganga road ku Kaline bingirire Stanley Road eri ku depot ya Bell iwali kwenda kwebuze bisinga ochalira ya face daife eiganga twagane kuiganga veterinary drug shop and feed store niku Enoch feed shop ate kalire yo Bula moji veterinary drug shop. Iwali e kamuli. Tuka butu ke kufamu ya ife. Awebu kwenge einuma wa kamuli girls. Ebi singa wo. Kwa kuziro ibili zero zero. Chenda na muenda. Chinana na muenda. Ana na msamu. Jeka Poultry Farm. Ebi enko kotuwa abimala.
Okufu ibu vanduba. Pake ibu vanduba. Anti tuturuli siyona yona. Wano, wale, meyo. Chiluna ichisera chechira gani. Uri okuti ya mote benkele. Oikai kane. Sawa ya kumana. Anti sawa ya usoma. Butine sawa. Otuwege kama tubo. Tutandike. Ebye kusipu. Ebye kusipu. Ebye kusipu.
Kali ngochaza nyabuso kan radio bingo tugaita tunya kadikala mbili jabane muzanya kazanyo kanu mangu bude buchali tuchiwunzi kinyiga star 28 mu star mukaga hash kinyiga star 28 mu star mukaga hash ochuso bula mbuo ekintu kitambule bulunji nyo nga ngabo tuno kubandu star muzona ko rencha tujja kubya kuba wanguzi nenga lero muzanye chimbe chinatuwa nga tu butuma tuno bude jyo kubira owalero oba nabali abawangule kujaba kubira ku rwincha nenga lunako lwairu muwangule nga muzanya star 28 mu star mukaga hash kintu kitambule bulunji nyo So mbade gundi baamukuba gundi mujiomba. Mujiomba baamukuba ya Simba.
Yo chilobo zina kuweleiza huido.
Hey.
Ah. Kwenda ulize kwa mkulu wono.
Sio kwa mteke yuko.
And this message, I don't want it to go directly to the president. I know his agents are here. You take it to him. The older you grow, the wiser you should become. And you should know that there's eternal destiny. Account before him. And for believers, and this is God, as you grow older, Mr. President, amend your relationship with God and with the people you have wounded. The people that surround you, especially from the Chuli sub-region, majority are liars. Not for the common people. When you go deep in the villages, some people, some families cannot even afford a packet of salt. They cannot afford to send their children to school. And you have been a president for over 40 years. And your people are so poor, you must be ashamed to leave such a people. And as you come to address our leaders, I want to tell you, one, the issue of Balalo, take it very seriously. Two, the issue of compensation. All the times of election, you come with good programs for compensation. Let this not be a panadol for our people, but must be a real message. People have suffered. I don't want it to go direct. They have lost their lives. I know it's a
kati umulaba amuyingide moyo.
Yewe bishop waguru.
Eh kati udde abadde amuyingira moyo.
Eh.
Arayo ngumugati guyika. Lwachi mwaliso musajja okogera ibigambe ebyo. Nga guyika. Atenga bibiga president M7. Nze ndoze ibigambo byasinga nokweta.
Yanyenzo kuba nga awulira. Choli sub-region yeno. Bali bantu ba UPC ino. But surprising ile nare mweso ile kubange wamba yo ilizayo.
Nyati bazemo kuwechanga.
E bazemo kubanga bechanga ni mute sub region ya waso ile kubanga bechanga. Ne president nga asinka na bantu. Bobo endi yasinka na kwa bente.
Era singa bobo endi yabasinka na.
Bavete dani abo.
Chandi badao.
Icha singo kunuma chagula nyamalo kubanga basinka na bajile ni kuchitebe cha NUP speaker of parliament ya Uganda. Yava yatabukira aba NUP lwachi baingira mu nsonga dateso. NUP eko mawa. So bishop ebigambo yeri president tibya bere birungi
nenga tenze nabyagadde era oluvanyola ebigambo ebyo abalalo ne kombazi compensation ne bitanze okubanga bitambula
then yakanti abantu akwetolira abasinga balimba
balimba
bali kulimba
kati nze nkubulye ka mazima obo yagala obuzibu bagamba president yamugamba mazima tufuna muzindalo bagandi omusajja ogenda munyiza nenga tacha president acha nyigebe abaya gala solution to the problem. Nenga atenzi na gambi nga tudai kuchichemba demba kugamba. Tuino obuzibu, obaba kule mbezi, uwa na batali umilito bantu.
Batali connected na bantu wa wansi.
Nze abe kankubuli ya mazima. Nze nino kukiriza. Nga nesi mbeo, saga abiyabina, ya kujia independent. Tuwa ansonga. In fact, nebu jana ukwe uonya. Ongambo otia nchi wabade emu pino vayo. Nzi. Nemba kuwe emu pechi saje soka. Si vayo.
Kuta kungoye nzi.
Okuja nganjagati.
Chiaba na B.
Kuangati nzi science mwangu nyo. One, tozikiza. Katari, yes. Kangambi jinja north. Baina kwa mafubida. Baina na mulesa. Baina waliye budondo. Waliwone gembe. Eh, wasi butari. Eh, kati mbanya temeze jisoka ebili obesatu ya kutunulia nisonga za wali mbotari waka beta agachi changu nyo jitegiri umwezi ugudaka unya kubanda miyaki zijidaka unya kutunulia boda boda benina mbaita mbibi ina abia abu sita chinomu banaba mpio buziba ina banaba sa chinomu tiba sima
ati gwo muna tatusa yaba lozo mochichai nobuzwe na rembwe program zenu nje dieta mbisera
bya yes campaign. Then nemfulo lunaku nengaka dibudondo I'm going to meet banamwanu
neba mulekwa
I meet them.
Wakati bidoni yako gana bavubu kabazira milimo.
Eh. Hey.
Tukoze tia tia mefena fena tudlenge
start. Yes. What do you have?
Nsa ino tirese, tirese send.
Eh. Hey.
Ayotandikile kuchi.
Yes, tuandike.
Eh. Hey.
Kati obuzi ba ina bano. Boba yamba. Era kati bano wasechi nombe baba kuba.
Hmm.
Yaka nyoche gendeleze. Ntiruboa yakuno nji ya kuhira wa mubiri. Ba, abo uri nga ba coordinator. Baku baba MP. Abo uri nga manja guri. Kasi uri ya coordinator.
Hmm.
Tuwa kuhira wa mubiri. Beba tandika. Kubanga bo basubira bogera kuba MP oja muzimbire nyumba oja kuweriranga abana be oja mugulira ka boda boye baluuza soka dibatani ko kukuba kubanga babira kumya kubyalo byabwe soka ti gwe buchobala bala nina wanyange waira nina wanyange nana kanyonyi nja ku meetinga group sezo tolinda kalulu kati neti akasoma lo bawa labika angako tambula kuku street bakusange namule sanga otambula bakusange bugembe ngo otambula bana abantu bana budde buja kusabiriza nga bulikanaku but the moment you hide ebizi biyongera kati waliwe chindo chiraba olaba echa amazi kati ebuwe kula amazi begabula bagenda kadoko jibagachima nze wachi mba siteka wao bitanka
ye rode ochitegere nti betagama so koyambe solving solution amadi gaide
eh yaba jagande agamazi galubo
wani yale etago
awubani na block of vote what we been to ze bienda ba ngabantu bakwatiba nensonyo ku makalulu ne the moment bwe mutandika okulabirira abantu omuko omu abo beba kuba kalulu ati singa ba MP basinga bakitegera
andi let's aba MP basinga ngabo lichogera aba kuba masimu aba sechinom yakatubo amfirirwa tuba anyone one watu kuboti buli sande twati kwa in fact of air kulia eliyo mukazi goli kula byali mwidwaliro aspeni
yavudeyo
aspeni ze kumpi milioni
oyo omwana yavudeyo twamaze
tomuidi aidi ai buli sande baida munala mulala
adoza special cases
anti kuti era nempi wati waba yena
anti kati mp obuziba ina kati kambu kubulire first of all start with bigger problems osoko wambe bali abanji okateka da kodi yako ndi. Bano oja kujoba yamba ne soka mbana abanji
watakia nti obuzi watu inapwa bulezi funa ngeri yona yona at least
gena ka heavy center teka uno mkoro guamanyi chogere za kuredio teka haba ugezi zeche soko funa wa nama ulire bulichengu wa maino chogere neka sobe na mblackout ania geno biyo gwire
funa ya kasenda katono kati mbofuna ya milioni enda leti nukote nenda gwira kubantu wano amakeri nda aga sokeru
wako
because zero ya disingo kuru mabana Uganda malaria
ukategede
iyo msuda gwensi mutwe munda puti painkiller zero divewo at least ngo muntu first aid ya sokeru wako iliwo ndi omuntu aje muidwa ila afune first aid maafune rifaro aje muidwa ila disinga kwa ungafune first aid yen ejo kumuhika kiani yako
ate buli kitu nteka mu bwana buo
dani okwa approaching omulalo mulala
teka mu bwana bo butambula waliwo MP gwa badi bakubanga olube nga buliwage na mbolu namugaye funa bavuka kubaba kubolu emigo ye solution ndi gwokozi wacho olinda kana kungola bakube migo kubanga ebyo kumanyiranga abantu omuntu abakoledde abayambi ku malwali yogamwe abayambi mbutalo bwamwe gana gajja okungola gavanga wa ne mugambo jachi kula mulundi ogu tebajja kudamu kumanyira because these people banu bewa mu busente bana abatonu bana beba kononera akalulu ne simanyo ari yachikozi kwa si chawuli ya incident namuka igwefunda kavubu kamugende nga nago
barumbe
eh bakawula
emboke seke
tebadda mu bikola mbakuba chiboke mulundi eji tebadda mu bikola kubanga waliwo abantu abamunga just bali awo just raude nenga sigama I'm promoting violence. Nenga that's how. So abakulembeze mbagamba mutule wansi mukole art.
Ononye sort of a certain problem. Lingira obuzi bwa kitundu kino
chi
etsokerwaku.
Ategene ya mgutundu kunene tokutoka katono. Abantu bebudondo bamanye ndi abbe yali MP yatuletera amazi ako. Abbe yali MP edwali ya fere ngira kama tafali.
tukayogera ku musadolo wa masanalaze paka lero
baka tuogera ku migereko
eh tuogera ku migereko paka lero masanalaze gaye
ali masanalaze guka na amazi ukatambuze iwa fi migereko
paka lero tukamwogera ku
no lugudo ne ngude singa migereko
yasolvinga society problem tiyasolvinga kizibu cha mundu mulala
nze nya kudamu kwebaza kanzo ya kasolo mwe bali kulima makubu ekyo kya kyogera mu kasera
be bali
era buli eribika mu makubu ndi yagalima kanzo ya kasolo ba kansala
eri omusadali mujinja no thie yo ansiniye
so chovola mansaba abantu
okweta ku ngudo kasolo de yalima
era singa siji ba kansala bonamba demba zaya basingo
abali
mu kaso ya kasolo
bade kanse neko ze
mba demba zayo
tebere mifuyo ja kuiba tebere mukulwanagana kanse ya semba yalimu kunengu
simanyi shamira kani alini
yaye eh yali eyo
bashamira kani bebali eyo kadi mugenda kwa wano tujja koma mutusojiwe ko okulwa wa mukao netwaga nyenso ngazi kolichi zinyike lubo wa chemba ne abbe fetuli mu studio nyigasta biri munana e musta mukagash sigira ngo chaza nyakaza nyokafa kapu sokwan radio bingo kubange sawa yona akasenduka kagaba
Akachiko kebyo kulonda aka Electoral Commission kategeza bonaba wandisibwa okuvuganya ku bifuyo abakadde abali n'obulemu ku mibiri gyabwe n'abavubuka ku district ku site nti okulonda kwammwe kwa kubaayo kunaku z'omwezi zino wa manga okulonda kwa abakadde kwa kubaayo nga 15 ogw'omunaana 2025 okulonda kwa abantu abalina obulemu ku mibiri gyabwe kwa kubaayo nga 18 ogw'omunaana 2025 atenga okulonda kwa abavubuka kubeewo nga 19 ogw'omunaana 2025 era nga abanaenyigira mu kulonda kwa abakadde Kwe kuli abali ku lukiiko lw'abakadde ku Gombolola mu Town Council ku Division ne ku Municipality nga n'abanenyigira mu kulonda kw'abantu abalina obulemu ku mibiri gyabwe kwe kuli abali ku lukiiko lw'abalina obulemu ku mibiri gyabwe ku Gombolola ku Town Council ku Division ne ku Municipality ng'ate okulonda kw'abavubuka kwa kuyisibwa mu nkola ya Electoral College ku District oba ku City ng'era abalina okulonda mu kulonda kw'abavubuka kwe kuli ssente bw'abavubuka ku buli Gombolola Town Council Division Municipality ne mu lukiiko lw'abavubuka olwa Youth Council omuwandiisi ku nsonga z'abavubuka Bachala, kugombolola, ku Town Council, ku Division ne ku Municipality. Omuwanika w'ebyensimbi, ku lukiiko lw'abavubuka, kugombolola, ku Town Council, Division ne ku Municipality. N'omuvubuka omu aliko obulemu eyakakasibwa n'alondebwa ebibiina by'abaliko obulemu ku District oba ku City. Abanaakiikirira abayizi babiri okuli n'okuba omuwala eyalondebwa Uganda National Students Association ku District oba ku City n'ekirango eky'enjawulo kikomyawo.
Ekitongole ekyebyobulamu walala n'akulira eirwaliro lya Buyinja Health Center Form Namayingo District betaba kyala mwena mwena omuli n'obulwaire obwakawago omusulo oba obubi nga bikubitamu bubite abaayulikake bali mu kuzaala n'abali niina abaana eyafuluma okwidde okufuna obwidandabi ku irwaliro erya Buyinja Health Center Form mu disitulikiti ey'e Namayingo ku bwereere baida ku inama 24 okutuusa 29 omwezi guno gwene ogw'omunaana omwaka guno Abalwa iraba na kole buwaku, musubirwa okutuka kuiru waliro kuruwe sande ngena kwe domwe zabili na ina. Birangibwa, akulida iru walireri ya Idinda, Namayingo District Local Government, Maristops Uganda, Association of Gynecologists of Uganda, Ngabi Wagirwa, Embassy of Iceland, okubitamu UNFPA. Okumanebi singao, kubakunambe netali ya kusasulida. 0800-220-3333.
Aba MBN Clinical Laboratory bategeza abantu mwena mwena nti baline mpereze ye chikugu eyo kukebera mu laboratory daiwede Idinda. Bakebera ndagabutonde COVID omuli PCR ni antigen tests, histopathology tests, amadi ya gazala, era bakebera ni viral load okumana obuwuka bumeka obuli mu musaayigo. Bakebera amaani ag'ekisaada n'ag'ekikazi, ensigo, amasava amangi mu mubiri, bakebera sickle cells, cancer ow'abaami n'abakyala, bakebera n'obubi Bakebera ni ulcers. MBN Clinical Laboratory bali ku mailo 2 mu Jinja City kumpi na isundire lya mafuteri ya Total kuna Masagali Drive. Kuba ku 0750-89-9-9-50 oba 0775-9-9-84.
Waita karaundi ya kandi.
Bro, karaundi ya kandi. Otukuri ile bia, mchomo, chimere.
Iyi muna, ngori kusansani ya inolero, chi.
Rigo Paints, ekule etaire, gata u mobile money. Wangula, omutu alumulana lukumi, eda mobile money. Bogula lanji wa Rigo Paint, erita abiri, nerita ina. Kastofu na kadi mchikebe, takula, obone kodi. Osindike message, ngowandike chigambo gata. G-A-T-A, lekao space, otemu kodi, osindike kumuka aga itanu muna na itanu.
Nanje singaku, style singaku, ni scented singaku. Rigo paint, nebi senge vijenda.
Usoga one.
Jenda, akatone zemkaga, usoga one, fama, omoyo wa usoga.
Ewe sawa, dirimeka.
E sawa dirikumina hiviri, edaka zimie zimie.
Fuka, yivesta uo, ni ya mtieni momo, nga wesigamu akapia, akataika wansu wanusuluku, oingiza magoba, uliruna ku, usobla no kweto lena yu. Akapia ku, unawona woke endira, nigawa star, chikuminka gana itanu star, musavu hash, uloonde ku, yivesta, uo hako zesa MTN momo app, enko lanomu kwa kulisu, biko beridwa, MTN, awalala, tituko mezekeka.
Soga One Radio, tulungamizi wa chitongole, echa Uganda Communications Commission.
Nebina ungubia ife, kuchenda, aka umuze mkanda. Busoga 1 FM, radio, omoyo gwa Busoga. Bino, nebina ungubia ife, kuchenda, aka umuze mkanda. Busoga 1 FM, radio, omoyo gwa Busoga.